muracyari kumwe na radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi ku mirongo migufi shortwave mu Burundi kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Ikaze mwese kuri radio yanyu. Abana bakeneye kwitabwaho mu biruhuko, umuhanzi Kizito Mihigo nibyo atubwira.
Avuganireka amasomo ya muzika azajya bikintu bahugiramo bakunze ko mu rubyiruko rwacu rwose rukunda muzika. Noneho yagira ubwo bumenyi ariko binabafashe bibabere occupation utile.
Uwo ni umuhanzi w'umunyarwanda Kizito Mihigo asobanura impamvu yahisemo kwigisha abana muzika mu biruhuko binini. Ni imwe rero mu biganiro tubafitiye mu kanya. Twaganire nawe mu kiganiro muri Isanga mu mwanya ushize. Igice kimwe turakiragezaho mu kanya, tubibutsa ariko ko mushobora no kubisanga ku rubuga rwa internet nkuko nari mbabwiye kuri www.radioyacu.com. Ikaze mwese rero kuri radio yanyu. Muri ibi bihe bisoza umwaka, abantu barasubiza amaso inyuma bakareba ibyo bagezeho, bagatekereza cyangwa se bagateganya n'ibyo bifuza kuzageraho muri uyu mwaka utaha mu nzego zitandukanye. Mu ruhererekane rw'inkuru n'ibiganiro ijwi rya Amerika ibagezaho ku birebana n'icyerekezo 2020 Leta y'u Rwanda yihaye, uyu munsi turagaruka ku ngingo irebana n'ubukungu. Ubutegetsi buvuga ko intego bwari bwihaye yo kuzamura ubukungu ku rugero rwa 70% buri mwaka bwayirengeje, kuko kuva mu bihumbi bibiri, kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri kugeza mu 2018 ubukungu bw'u Rwanda bwazamutse nibura ku mpuzandengo y'8% buri mwaka. Mugenzi wacu Temistokere Mutijima niwe waduteguriye iyi nkuru.
Ku nkingi yo kuzamura ubukungu bw'igihugu bijyanye n'icyerekezo 2020, Leta y'u Rwanda yateganyaga ko igihugu kizaba kibarirwa mu bihugu bifite ubukungu buciriritse, impuzandengo y'amafaranga umunyarwanda yinjiza ku mwaka ikagera ku madorari nibura 900 ivuye kuri 250 yariho mu mwaka w'2000, ubwo intego z'iki cyerekezo zatangiraga gushyirwa mu bikorwa. Kugira ngo ibyo bigerweho, Leta yavugaga ko ubukungu bw'igihugu bugomba kwiyongera nibura ku kigero cya 70% buri mwaka. Ibyo byari gukorwa binyuze mu guteza imbere ishoramari mu buhinzi n'ubworozi bifatwa nk'inkingi ya mwamba ku mibereho y'Abanyarwanda. Icyo gihe Leta yavugaga ko umuhinzi agomba kuva ku rwego rwo guhingira kubona ibimutunga mu gihe gito akagera ku kwizigamira byo mu rwego rwo hejuru kandi by'igihe kirekire, hakiyongeraho no guteza imbere ishoramari mu rwego rw'inganda zitunganya umusaruro ukomoka ku buhinzi n'ubworozi. Intego yo kuzamura ubukungu ku kigero cya 70% buri mwaka ubutegetsi bw'u Rwanda buvuga ko yagezweho ikanarenga. Bwana Uzieri Ndagijimana na Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi yasobanuriye uwo muhigo inama y'igihugu y'umushyikirano iheruka kuba muri uku kwezi kwa 12 turimo.
Ubukungu bwacu bwazamutse ku gipimo cyo hejuru ku buryo mu myaka 18 ishize guhera mu 2000 kugeza 2018 aho dufite imibare bwazamutse ku mpuzandengo y'8% buri mwaka. Uyu akaba ari umusaruro ushimishije kuko iki gipimo kiri mu bya mbere ku isi. Muri iyi myaka 18 u Rwanda ruri mu bihugu bitanu bya mbere ku isi byagize umuvuduko w'ubukungu. Iyo turebye dusanga umusaruro mbumbe w'igihugu GDP muri iyi myaka 18 wari kubye inshuro enye. Uwo musaruro ufashe kwa wara ku muturage umwe dusanga wari kubye inshuro 3.5.
Imibare y'iyi Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi igaragaza ko umusaruro mbumbe w'igihugu wavuye kuri miliyari imwe na miliyoni 300 z'amadolari y'Amerika wariho mu mwaka w'2000 ugera kuri miliyari 8 na miliyoni 189 z'amadolari mu 2018. Ni mu gihe yumvikanishije ko impuzandengo y'amafaranga umunyarwanda yinjiza ku mwaka yo yavuye ku madolari 250 mu 2000 ikagera kuri 788. Inzego z'ubutegetsi zigaragaza ko umuvuduko mu izamuka ry'ubukungu ari umusaruro wa politiki yo korohereza ishoramari ryaba riturutse hanze cyangwa se ry'imbere mu gihugu. Raporo y'ishoramari igaragaza ko u Rwanda rwavuye kuri 37.4% rwariho mu mwaka w'2005 rugera kuri 77.8% mu mwaka w'2018. ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB kikavuga ko ibyo byaturutse ku mavugurura muri politiki zirebana n'ubucuruzi n'ishoramari. Nko kubirebana n'igihe gisabwa mu kwandika ibigo bishya by'ubucuruzi, RDB ivuga ko byavuye ku minsi 354 byariho mu 2005 bigera ku minsi 7 gusa. Ku kigo RDB, ibi byatumye umubare w'abashoramari utegetse, ariko ubwo bukungu bw'igihugu buzamuka nibugera ku baturage bose. Madame Victoire Ingabire Umuhoza, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi, avuga ko mu ntego z'ishyaka Darufa Umurinzi aheruka gushingana n'ubu ritaremererwa gukorera mu Rwanda, yashyizemo ingingo irebana no kugeza iterambere kuri bose. Mu magambo ye, iterambere ry'ubukungu mu Rwanda ntirigaragara ku baturage.
Nk'iterambere rirambye rigera kuri bose. Iyo nkingi twayifashe kubera ko tanga abana mu ishuri barimo barareka ishuri. Dufite ikibazo cy'abana benshi barimo kureka amashuri kubera ikibazo cy'ubukene. Dufite abantu benshi bafite ikibazo cyo kwishyura mituweli kubera ikibazo cy'ubukene. Dufite ubugwingire mu gihugu kubera ikibazo cy'ubukene. Kandi ku rundi ruhande bakavuga abantu Rwanda ruratera imbere. Ntabwo ibyo bintu ari byo rero. Niyo mpamvu twabigize inkingi ikomeye yo kugira ngo iryo terambere bavuga tuvuga mu gihugu cyacu ariko twe tutabona ritugeraho, duharanire kujya mu byo terambere ribi rya bose rigere kuri bose.
Inzego z'ubutegetsi ariko zo zivuga aho mu mwaka w'2000 ababarirwaga muri icyo cyiciro bari 60% by'abaturage bose u Rwanda rwari rufite, nyuma y'imyaka 15 ni ukuvuga mu 2015 baza kugera kuri 38%.
Temistokere Mutijima, urakoze kuri iyo nkuru. Twibutse ko ikiganiro kirambuye mwagisanga ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com, turi kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Mukomeje gukurikira ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika. Umuhanzi w'umunyarwanda Kizito Mihigo yigisha umuziki abana ahereye ku bumenyi bw'ibanze ku manota ya muzika, ku buryo ubwo bumenyi bazabwifashisha mu muziki uwo ari wo wose bazashaka gukora naho bawukorera hose ku isi. Yabidusobanuriye mu kiganiro muri Isanga mu mwanya ushize. Igitekerezo rero cyamujemo gute?
Hari abantu bakunda kuririmba, bakunda muzika muri rusange, ariko batazi ibyo bakunda ibyo ari byo. Reka mbasobanurire wenda. Hari abantu, umuntu wese akenshi abantu bagiye mu misa korari gatera indirimbo barayikiriza, akenshi bajya muri urubyiruko rujya muri za boite de nuit bazina narwo rukabyina rukaririmba. Ariko wababwira ati ibyo bintu mwaririmbye byandikwa bite? Babyandika bate? Kuko muzika igira uburyo yandikwa ku buryo mu buryo bwa gihanga, ugasanga ntibazi kubyandika. Ni nka kwa kundi rero umuturage atunze isuka agahinga akajya mu murima akihingira, urumva ushatse wamwita umuhinzi. Ariko ntibibuza ko burya habaho n'amasomo y'ubuhinzi n'ubworozi, umuntu akaba yaminuza akazamenya uwo mwuga mu buryo butukumbuye. Muzika nayo kuba umuntu batera indirimbo akikiriza ntibivuga ko burya abayizi. Muzika ni ubumenyi umuntu yiga mu ishuri akiga uburyo yandikwa, akiga uburyo isomwa. Nababwira ko nk'ubu ikintu ndimo ikintu ngamije nagamije ntangira kiriya gikorwa ni ukugira ngo mu rubyiruko rw'u Rwanda tugire abantu bazi gusoma amanota ya muzika. Amanota ya muzika ku batabizi ni ibimenyetso bihuriho n'isi yose. Umuntu yandikamo indirimbo ku buryo yandikiye mu Rwanda ashobora kuyohereza muri Amerika bakayiririmba nk'uko mbishaka kandi ntagiye kubigisha. Ubwo bumenyi rero nibwo nashakaga guha urubyiruko rw'u Rwanda, kuko abenshi bakunda muzika ariko nyine ntibazi kubyandika, ntibazi no kubisoma ibyo bimenyetso. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, muri kiriya gitekerezo nashakaga gufasha abana kugira ibiruhuko byiza. Muri iyi minsi mu Rwanda hari ibibazo byinshi mu rubyiruko bavuga, ikibazo cyo gukoresha ibiyobyabwenge, ibibazo byo gutwara inda zitateguwe n'ibindi, ku buryo rero nararebye nsanga bishobora no kuba biterwa n'uko urubyiruko ruri mu biruhuko biba bidafite ikintu rugiramo rukunze kandi kikifitiye akamaro. Ndavuga nti reka amasomo ya muzika azajya ari ikintu bahugiramo bakunze, kuko mu rubyiruko hafi ya rwose rukunda muzika. Noneho bamegagira ubwo bumenyi ariko binabafashe bibabere occupation utile, ikintu bahugiramo kandi kibafitiye akamaro, kibabuza kuba bajya mu zindi ngeso zitari nziza. Ngayo nguko nibyo bintu bigira urege nari ngamije ntangiza iki gikorwa.
Yego Kizito, ni igitekerezo cyiza. Hariho gushaka gukunda, hariko gukunda umuziki, ariko hariho no gushobora abo bantu babana mu kumenya gusobanukirwa. Abo mwigisha mubatoranya gute? Ni abantu nababizanira bakaba kubera ko babikunze cyangwa se mufite uburyo mujya mu mashuri cyangwa n'ahandi haba hari abana benshi mugatoranyamo abafite impano?
Ye bo dutanga amatangazo buri gihe uko abana bagiye kuza mu biruhuko, dutanga amatangazo tubwira abana ko umwana uwo ari we wese wiga mu mashuri abanza n'ayisumbuye muri Kigali, ubu ngubu twari tukiri muri Kigali n'ubushobozi bwacu bwatugarukirizaga, ashobora kuza akiyandikisha. Nta kizami tubaha mbere yo kwinjira, kuko tuba tubizi ko bose abenshi bashaka gutangirira kuri zero. Ni ukuvuga ko dutangira bose tubaha ubumenyi bw'ibanze, ibyo nakwita notion de base. Noneho ubwo bumenyi bw'ibanze ni ukwandika ayo manota, tugatangira hasi rwose ku byo bita do re mi fa sol la si do. Ni nk'uko umuntu atangira gusoma no kwandika batangira ku nyajwi u o a e. Natwe dutangira hasi. Noneho bamara kubona icyo nakwita notion de base, yari nacyo cyiciro urenge tugiye kurangiza ubu ngubu, bakaba batangira noneho no gutekereza gucuranga, no gutekereza se kuba ba umuntu havuga atereka ndebe niba nabo umuhimbyi w'indirimbo, kuko buriya muri muzika imyuga myinshi habamo uhimba, harimo uririmba ufite umuhogo mwiza, harimo ucuranga, harimo wandika amagambo y'indirimbo, uzi kwandika amagambo abantu baririmba ukumva ni amagambo meza, hakaba n'umucuranzi. Ni imyuga myinshi umuntu ushobora guhitamo umwe nyuma, ariko wabanje kugira ubumenyi bw'ibanze bugusobanura icyo muzika ari cyo.
Yego.
Nuko ntangu yo gushimiraho abamenyesha makuru bizwi rya Amerika bose iyo bava Kagera mu mpande zose zisaho baherereye.
Reka ngushimire nanjye mu izina ryabo.
Ndabasahiraho mwaka mwiza, muze mubone ize mushaka mu rugo ho mu bikorwa bya misi yose Imana izibarinde.
Yego yego, nawe rero wose kimwe n'umuryango wawe n'inshuti.
Nuko ntaho ndashinga ariko nizere muri 2020 ntuzashinga.
Ya umuryango ariko n'umuryango mugari.
Bose baragiye ga none sigaye ndi nigenga, urumva ni dance
nihangane.
None indirimbo ho asohora yasohoyeho zirafasha abantu benshi bahuye n'ibibazo bitandukanye zirabaremesha. Hari muri Demire Kenze niho Thomas Kamirindi yampa indirimbo ye.
Yaguhaye indirimbo ya Kizito?
Kizito Mihigo.
Niba wari wayatse, yari ni iyihe?
Yavuyeho muhezeze kuvuzaho. Yarafashije cyane, irantumaho nakomeza ibyizigiro, kwihanganira ibimbayeho byose. None ndamushimire cyane, ndamutumira ko natembera mu gihugu cy'u Burundi, nanjye ndifuza ko ahazaba ariho sinzashikaho kumureba. Ndamwibaze kuko ndamukunda cyane.
Azagusanga hehe? Urubahagara w'Ubujumbura?
Ndi Bujumbura ku mugwa mukuru. Nihondi.
Yego. Ubwo twizere ko muri uyu
mwaka cyane rwose Imana izimufashe, umuryango we n'igihugu cyatuyemo Imana izimugirire neza, azarangize n'umwaka mwiza. Ndamukunda cyane. Thomas Kamirindi ubunda mukize rwose, niba ari muri ubunda mukize rwose. Nawe yarambaye hafi mu mwaka wa 2019 arandemesha ivanye n'ibihe. Imana izibagirire neza. None nizasohoka iyo ndirimbo so sinzi ko mwayinyoherereza, sinzi nyine zagenda. Mwaba mukoze cyane.
Ubu tuvugana agende mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo, ni igitekerezo no kumubaza nabyo birimo. Igitekerezo ashaka kumuha nacyo n'ikibazo, yenda nimba ariko nabyita nagira ngo mbaze nimba yenda hari indirimbo azongera kudusohorera yenda zijyanye n'icyunamo, kubera ko mu gihe yenda amaze afunguwe nimba ariko nabyita cyangwa se avuye mu kasho, sinzi yenda nimba hari ubutumwa yenda bwihariye yenda bujyanye no kwibuka kongera kuduha. Hari abakunzi benshi twari tumutegereje, tumukunze, dukunda yenda ibihangano aduha, ariko ubu ngubu twumva yenda mu Rwanda atari kwigaragaza cyane. Ni iyihe mpamvu iri kubitera ko tutari kumubona cyane muri muzika nyarwanda? Kandi turamukeneye cyane, turamukeneye aratwubaka, arimba indirimbo nziza rwose zikatwubaka bamwe mu bantu nk'urwaruka cyangwa se urubyiruko rwo mu Rwanda. Dukunda ariko ntabwo turi kumubona cyane, ntabwo ari kwigaragaza ku ruhando mpuzamahanga cyane. Ubu ngubu dusa nk'aho yazimye ukuntu, ntabwo tukimwumva cyane, n'ibihangano byiwe ntabwo igisohoka cyane ku maradiyo, sinzi impamvu wenda yatubwira bishoboka kubwira akadusobanurira mu buryo bwimbitse.
Cyambere arabaza niba mu cyunamo hari indirimbo ntaganya kuhimba nk'uko bisanzwe nta cyunamo kijya kiba ngo ni kwifatanya n'abanyarwanda no mu kwibuka ku nshuro ya 2025 uyu mwaka turi turangiza nifatanyije n'abanyarwanda mu ndirimbo ebyiri yitwa kubabarira ntibivuga kwibagirwa n'iyitwa abarinzi b'amateka. Atese kuki kitakizumva cyane ku maradiyo? Ni ibyo rero ntago ari igihe yabibaza icyo yabaza banyira amaradiyo, kuko ntabwo twebwe dukora ikijyanye no guhimba indirimbo tukayishyira ahagaragara, ariko ntiwajya kubwira abantu ngo nyabone mujye
mushaka
igihe babona wenda itajyanye na gahunda bateguye gucishaho. Ntabwo mu by'ukuri icyo kibazo mbajije ngo kuki bitacyumvikana ku binyamakuru, ahubwo abanyarwanda ntabwo ari uwa mbere bimbajije, ariko bajya babibaza ayo maradiyo ahubwo batije ko dushaka igihangano runaka kuki mutakipimiriza, kandi hano mu Rwanda hari uwo muco wo guterefona ku maradiyo abantu bagasaba ibyo bifuza. Ndumva bajya babibaza amaradiyo, kuko jyewe ntabwo akazi kanjye nk'umuhanzi kagarukira mu gusohora ndirimo kuyihimba nkayishyira ahagaragara, hanyuma ibinyamakuru nabyo bikareba niba byayikoresha cyangwa bitayikoresha. Urumva rero izo impamvu wenda bagabanyije gutambutsa ibihangano byanjye nibo bazisobanura.
Ndi muri Tanzania. Mwiriwe neza.
Mwiriwe, umwaka mwiza kandi.
Watwese. Kibazo nashaka mbaza mutumire kwa ubwambere ndabanje kumuramutsa. Hama ikibazo cyanjye nari ifise mu bijyanye yego n'umuziki wiwe ariko arakora, nashaka mbaze nk'imigambi yaba afise muri uyu mwaka tugiye gutangura wa 2020 ibiteramo dufugeme n'ibindi nk'ibyo bintu nk'ibyo yaba ariko arategura, kandi yaba ariko ategura ikindi giki coteza imbere urwaruka ruri nyuma yiwe mu bijyanye n'umuziki.
Mushinga mfite muri uyu mwaka ugiye gutangira, nagira ngo mubwire ko maze umwaka rwose unarengaho ibyumweru bike ntangiye ibitaramo tubune muri diyosezi zitandukanye z'u Rwanda, mu maparuwasi atandukanye agize diyosezi z'u Rwanda. Ntabwo irarangira, ariko ndateganya kuyirangiza kuyisoza mu ntangiriro z'umwaka utaha. Iyo turune indirimbo z'Imana muri paruwasi zitandukanye niyo nahaye agaciro mbere na mbere, kuko numvaga abantu bagomba kwibuka uwo ndiwe ndi umuhanzi w'umukristu gatulika. Nashakaga ko iyo ibankite abantu batayibagirwa, hari abantu bajya babyitiranya ibintu. Nabanje gukora iyo gahunda yo gutaramira abakristu bari bankumbuye. Ubu rero nzarangiza icyo gikorwa cyo kuzenguruka amadiyoseze mu ntangiriro mu mezi ya mbere yo gutegura igitaramo cya rusange, noneho cya kindi kishyuza abantu bakishyura umuntu wese akaba ashobora kuza n'indirimbo zitari za kiliziya noneho zikaririmbwamo. Nyuma yabyo ndizera ko yaravuze ibyo ko uburyo mfasha urubyiruko ngira ngo ntiyatangirane natwe, ariko ndizera ko iri shuri twatangiye rya muzika rizagenda ryaguka. Ubwo niko ngenda mbiganira n'abandi bashobora kumbera abafatanyabikorwa ku buryo bitazaguma i Kigali gusa, ahubwo uyu mwaka utaha uzarangira byibura nko mu mijyi itanu ikomeye mu Rwanda, ni ukuvuga wenda Muhanga, Musanze, Gisenyi, Kigali evidama, wenda no mu Ruhango n'Ubutare. Se mu mijyi ikomeye y'u Rwanda hazaba hari ahantu abana bigira muzika mu biruhuko, ku buryo umwana azajya muri vakanse aho ari hose mu Rwanda avuga ati nzagira ibiruhuko byiza ndi kumwe n'abandi banyeshuri twiga muzika. Ku buryo mbese bivamo umuhigo n'abanyeshuri bazajya bava ku ishuri babwira ababyeyi babo bati mama papa nimba uwa mbere nintsinda amashuri muzampemba kujya kwiga umuziki, kuko biba ikintu cy'umuco mu Rwanda. Urumva rero ndizera ko bizagenda byaguka, nicyo cyifuzo mfite kuri uyu mwaka utaha.
Mwari mwabikomejeho dutangira muvuga ko mukorera muri Kigali kugeza ubungubu kubera ubushobozi, nashatse kubaza niba muteganya ko kuzajya n'ahandi mu bindi bice by'igihugu. Mu ntego mwari mufite cyangwa se mufite mu bijyanye n'uyu muzika mu rubyiruko, hari cyo mugarutseho cy'abafatanyabikorwa babafasha cyangwa se abatera inkunga muri uyu murimo mukora? Ndumva harimo na Minisiteri y'urubyiruko muri iki kintu byo mwavuze, hashobora kuzamo iy'urubyiruko, hashobora kuzamo iy'uburezi, ashobora kuzamo niyo ubuzima yazamo bitewe nuko hari abana bashobora kuyoba bakagira ingaruka ku buzima bwabo. Izo ministeri zitandukanye n'izindi cyangwa se n'ubutegetsi bw'igihugu n'izindi murateganya kuzegera kugira ngo murebe ko babafasha muri uyu murimo?
Cyane ndagateganya kubegera, gusa nashatse kubanza gutangira kuko akenshi umuntu arimo agenda avuga umushinga utaratangira ntacyo aragerageza gukora abantu ntibabyumva. Nashatse kubanza gutangira kugerageza gukoresha imbaraga nke zanjye nkagira aho ngeze, noneho nkajya ngenda mbwira abantu nidore ngewe imbaraga zanjye zigarukirane mu nkunganire. Ku buryo rero nta gushidikanya ko muri uyu mwaka utaha tuzegera izo institution, izo nzego za Leta, ariko noneho n'inzego zitabikorera ndetse n'imiryango itari iya Leta nayo yita ku bana ndetse no ku burezi.
Murakoze Radio Ijwi rya Amerika kuduha uyu mwanya tugatanga ibitekerezo tukabaza n'ibyo tuba tutabasha kuyumvisha. Uko mpora mbivuga, Radio Ijwi rya Amerika mwaduhaye amata, natwe ntituzabima amatwi.
Udakoze cyane, ndagushimiye.
Reka ntangire nsuhuza Bwana Kizito Mihigo. Muraho neza?
Neza.
Umwaka mushya muhire kuri wowe n'umuryango wawe hamwe n'inshuti zawe muri rusange.
Kandi
Bwana Kizito Mihigo, mvuze yuko uri umwe mu bahanzi bo mu Rwanda bafite abakunzi benshi benshi, ntabwo naba nciye nk'amabere, najya ngo nkomeze nshima ibikorwa byawe bya muzika, ariko ikibazo dukunda kugira ndi hano mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali umurenge wa Rusororo, nashakaga kukubaza ese ni kuki mutajya mumanuka ngo mwegere abakunzi banyu ba hano mu byaro mukigumiriye mu mijyi? Kandi mvuze yuko mu cyaro ariho muba mufite abakunzi benshi, ntabwo naba nibeshye, tukicwa n'irungu bikatuyobera.
Urahishiwe ariko urahishiwe, ntaguciye mu ijambo, urahishiwe. Yavuze ko narangiza turune y'indirimbo z'Imana mu maparuwasi azaza akabasanga namwe.
Ni ukuri kose Kizito Mihigo ni umuhanzi nyarwanda kandi dukunda, twemera n'ibihangano bye bitewe n'ubutumwa batanga. Ikindi kibazo nashakaga kumubaza, hari indirimbo aherutse gushyira hanze ivuga ngo aho kuguhomba yaguhombye. Ese Bwana Kizito, iriya ndirimbo ubutumwa burimo, abashakaga gutanga uwuhe butumwa? Ese washatse kuvuga iki hariyo? Kuko ni indirimbo nziza, birumvikana niyo uyicuranga ubahumva rwose, iryoheye amatwi.
Nabyumvise, yatangiye ashima ibikorwa byanjye avuga ko bimufasha, bifasha n'abanyarwanda benshi kandi ko bankunda ari benshi, nagira mushimire. Noneho abaza impamvu ngo tutamanuka rwose ngo tugere mu byaro tubataramire nabo tubasusurutse, ahubwo ugasanga ibitaramo byinshi birabera mu mijyi. Nyamara ibyo avuga nibyo, ku bahanzi bose usanga iyo ibitaramo biteguwe usanga koko wa mugani hibandwa mu mijyi. Ibyo avuga rwose ndumva ari byo, kandi ugasanga impamvu itera n'uko wenda ibyo bitaramo biba bigamije kwishyuza amafaranga, bakavuga bati nitujya mu cyaro nta mafaranga dushaka ari buhaboneke, ugasanga ni iyo nyungu financier, nuko iyo nyungu y'amafaranga niyo abantu bagenda bareba cyane. Ariko wa mugani dukwiye kujya twibuka njyewe ku giti cyanjye muri uyu mwaka narabikoze. Amaparuwasi menshi nagiye nsura ni amaparuwasi yo mu cyaro, ntabwo ari amaparuwasi yo mu mujyi, kugira ngo wa mugani abakristu dore ko noneho ibyo bitaramo nk'ayo maparuwasi byo bitanagamije inyungu. Nagiye negera amaparuwasi yo mu cyaro, nagiye par exemple paruwasi yitwa Imutete muri diyosezi ya Byumba, nasuye Ikibeho muri Nyaruguru, nagiye Nyamagabe, nagiye ahantu nagerageje kugenda njya mu madiyosezi agiye Rwamagana, ni ahantu hatari mu mijyi cyane ariko hari abakristu nanone bangaragariza ko bankeneye. Ubungubwo wabuge nawe uko yavuze buriya ni ntangire n'ibikorwa byo hanze ya Kizanga, ngenda ndeba nanone ahari aperi z'abantu nyinshi abavuga bati turagushaka abariho duhera.
Kizito Mihigo, rero reka twongere tugushimire kuri iki kiganiro, ibisubizo bwo kuri iki kibazo umukunzi w'Ijwi rya Amerika yarabajije mushobora kubisanga ku rubuga rwacu rwa Facebook na YouTube ndetse no kuri Y3 akadomo radio yacu vw.com. Nagira ngo tubanze tubashyirireho n'akaririmbo ke, ariko mbashimira cyane kuba mwabanye natwe muri aka kanya. Ku buhanga bw'ibyuma mwari kumwe na Engineer Nick, yari kumwe na Fasil Gebehu, kuri mikoro ni Eugenia Mukankusi. Nongere rero mbashimire cyane, mbasigira iyi ndirimbo umwe mu bakunzi b'ijwi rya Amerika yaramaze kuvugaho, avuga ati ni indirimbo itanga ubutumwa bwiza kandi ifite n'ubuhanga, ikoranye ubuhanga, ikarema umutima. Indirimbo rero Amahoro, Amahoro y'Imana ya Kizito Mihigo, ibanyure mwese abayikunda. Dukomeje kandi kubifuriza gukomeza gusoza umwaka neza, mugire ibihe byiza.
Yeretse ikaduherekeza
herekeza
mu rugendo rutagatifu makumyabiri n'itanu twitoza kongera kubana mu mahoro no mu buvandimwe Shabiju singizwa mubyeyi wacu, singizwa wowe wahaye abantu ubumwe. Nibyo twakoze, ni wowe wabidushoboje Nyagasani. Singizwa mubyeyi n'imbabazi tukwigiraho kubabarira no kwiyunga nyabyo. Nta mahoro twagira, nta butabera bushoboka tutari kumwe Kiriziya umuryango wawe yamamaza ubuvandimwe mu bantu, yimakaza urukundo n'ineza by'Uhoraho. N'iyi myaka ishize kiriziya yakoze uwo murimo wayo mu bwiyoroshye n'ubutuzo ikesha bijuru. Singizwa mubyeyi wacu, singizwa wowe wahaye abantu ubumwe. Nibyo twakoze, ni wowe wabidushoboje Nyagasani. Singizwa mubyeyi w'impuhwe n'imbabazi tukwigiraho kubabarira no kwiyunga nyabyo. Nta mahoro twagira, nta butabera bushoboka tutari kumwe nawe Mana y'ukuri. Nta mahoro twagira, nta butabera bushoboka tutari kumwe.
ni